za virus yo mada
Elo njagala kuwenga njagala kwa kwa jalo Yesu ulipule chifu
Lero sanyo fomo
Katibuli chemba denga msuba njagala mikolema Katibuli chemba denga msuba njagala mikolema Manobana bawala njagala mba Madonna sanda baba joga
Jagalan jogemo
Kakata nakuza kapya
Jagalan vimemo
Because I'm in a good mood A very very good mood Nero I'm in a good mood A very very good mood
Mo
Uliro musiki
Wowe
To musiki DJ Sakato musiki Tunyumiru musiki Uliro musiki
Yeah.
Oh, musiki DJ Sakato musiki Tunyumiru musiki
Lulize wanda gama Notanguli la bia Nangerero kane matire boy inkula gama Sija kukuli la bia Nero ninamo kuzange Nsinyo neba nange Ngawe tunyamo kushisha Hebyana webi tukema We never keep it on a low We want everyone to know Kagala bulio muwachi manyenga wetu linawaka Bavera mokoto Venoto vera mokoto Because I'm in a good mood A very very good mood Nero I'm in a good mood A very very good mood
Mo Uliro musiki
Wowe
O musiki DJ Sakato musiki Tunyumiru musiki Uliro musiki Tunyumiru musiki
Rico
Elo njagala kuwenga Njagala kuwajalo Nisa wabuli chonjifu
Dima yo pandei Smooth rara kitra kata
Bati buli chonjifu
Buwa magwe wabano neko Baby lo mabayare sivya
Dex is the realest DJ, and he ain't your average DJ. This is DJ.
Baby, Bego Miau Sente zeni nana zote zi Tezi mara Abana wana na wala Balabu Buri chimuwa kusaba ma Mana Love mu Uganda Business Ti Uganda chitu nyumira Abana vechi dongo nga bayo noneka Obasanga mchibala nga banyi miokufana Henga nezo mwenge bazi saba makama Mbombo Febi chika ni vitu omera Mbombo Nevi binzi vi unya unya Jandi banga nebele labi kanto no chokavu wala jibwala isi woku woku fo we sawula bigo tonyonona baby sawule baga amdemu ya yo degeda mami tonyonona ngambe sakata bigo amdemu ya yo sawula bigo tonyonona baby sawule baga amdemu ya yo degeda mami tonyonona ilewa niko bigo bigo
deka nawe ya kulari sawula bishi
Most people love me, some hate me. People play me, they play my family.
Yes, man,
what you tell me, so come on, bless me. Man, I'm not nice, man, I'm not nice. Man, I'm not. fire. But man, I come fire. Got bomba, we create no fire. But man, I stamp. But man, I stamp. I come back fire. Got bomba, we create fire. But this one, big tune fire. Still like that song that fire.
If you wanna kiss, if you wanna kiss,
how
you
lose
your mother. Dance to my beats,
big on.
If you wanna love him, my beats,
big
on. Not a this thing, big on. Better beats,
big on. If you really fuck with my music,
big on.
If you always dance to my beats,
big on.
Booty on my teeth, I'm a fresh one,
big on.
One love, big on. People, one love.
I'm a realer than dollar. I'm a winner, man, I do work on Pala. Sente bafunya weza malala. Ya big spender, bag of the brown. The way you shake it, toka nyenya. The way you move it, abasaja bo asigudo. You be my queen, Carolina. You be a gum, gonna be a gasolino. Da yo yo batu fitina muron. Batu tega mabwa mchidon. Da ya gara tufne kuturon.
Most people love me, some hate me. People play me dirty, play my family. Oluwa jaja leader, come and bless me. Man, I know nice, man, I know nice.
If you wanna kiss my
daughter,
big up. If you wanna dance to my beats,
big up.
If you wanna love to my beats,
big up.
Not that beats,
big up.
Not that beats,
big up. If you really fuck with my music,
big up.
If you always dance to my beats,
big up.
Booty on my teeth, I'm a fresh one. One love,
big up, people, one love.
Big up, mama, they are always kufanga ndi buje. Fresh Sunday, kuze singa te ya ligwe. Big up to my first presenter, never DJ. Baba bad, my city, nabu debofwe. Papa, liyari, ya musimbi wa muti. Mukeze we ya kera, ya jana kati. Ya jane nguguze, wacho wasi wa muti. We ya guanga, ya nguguze, wasi wa muti. Asimba, kemba, geta kuria. Big up, pape, kawe, pakado, jena kuria. International TV to Ulia. Bad man, you can't stop me, Mungu Yansi Kuria.
Bad man ting, hit man ting. Bad man ting, bad man ting. Hit man ting, hit man ting. Wabe, skilo. Wabe, be, 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 be. Wabe, do, 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 do.
Yes, man, and the pie is Uchi. I'm the number one.
Hit man ting, hit man ting. Bad man ting, bad man ting. Wabebe, skilo. Wabebe, waskie. Wabebe, skilo. Wabebe, waskie. Wabebe, skilo. Wabebe, waskie. Wabebe, suji bebe. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabili. Tege wako ona, mejibeba ako fine. Sura nzuri ya mevai, kweli nini uko high. Piga mushu kue high, ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Kama mtu ajashika usimcheke. Ajalichiwe ni nani? dance ya canisa. Oh, yo, yo. Hiri dance ya canisa. 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 Hiri dance ya canisa. Mindo najua. Place nimetoka ni mbali for sure. So kila siku niko chini ya jua. Da dance for my Jesus. Minta chafua.
Ameondoa zogo, zogo. Maisha tamka mbogo, mbogo. Nitashukuru sikidogo, kidogo. Dance ya kanisa mdogo, mdogo. Haya basi twende, twendete. Dance ya kanisa inyeleweke. Mapenzi ya baba itendeke.
Kama mtu wajashika usimcheke.
Peleke na rieke, peleke na rieke. Tucheze chini leo, cheki. Wata leo tusikize mboko, mboko, mboko. Cheki DJ, uwe acheza kawewe. Nyambani nise tunge dance, dance.
Round 4 na murambe na muratish kwa kikombe ndio ni sani zile nono na sikonde kama 40 itisha zote akirombo saa ongeza token
pigwa mboko pigwa mboko pigwa mboko ni mchezo ni harama pigwa mboko pigwa mboko pigwa mboko ni narungu na ni tam
boko haram.
Yo, and the same one that no one did that. You probably never knew.
kicking it live on the ones and twos.
Conqua.
Yeah.
Mavo on the beat.
Siski. 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 Siski.
Middle finger up to you haters.
Siski.
Ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Dodge, dodge, dodge sahani, dodge, hepa, dodge vikombe, dodge, mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua, aki baby utaniua.
Sitali,
babe supunguze kisirani, unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote.
Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik. Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. Kamote, kamote, painting ameniseti kamote. Mother anataka ni mwache, my boys wanataka ni msari. Baka namba yake ni meblock, hadi IG na kushuru.
Money the baby be nice, best like a difference. You and I already cruise nice, yeah, yeah. Umaru, ogenda kufumba. Ogenda kufumba, mbozo kuze vikunta. Genda kufumba, mbozo kuze vikunta. Onyumirwe vikunda, nebeguwa mfumba.
Kati kwa tane kuwa mbingo,
bingo, bingo.
Omu kwa nogwen kuwa ya simbo,
simbo, simbo.
Baby kwa tane kuwa mbingo,
bingo, bingo.
Omu kwa nogwen.
Be more than all you pray for. It better as a single leader as a cabinho. I want to sing more. What all is it, Tessa? Ninda sente the wall with Chico. Best friend, me boy, yeah. And I'm gonna be there, I'm a people. Me ready for your kingdom. If you take over the jungle, I'll sweep for you the kingdom. I'm the queen of the kingdom.
No kula vie con el gonza. Dine gonza. Amasanya la zenda. Nga gambo buka.
Kati kwata nengu waku bimbo.
Bimbo, bimbo.
Omo kwa nengu no waku
simbo. Simbo, simbo.
Kati kwata nengu waku bimbo.
Bimbo,
bimbo. Omo kwa nengu waku simbo.
Simbo, simbo.
Another one.
London, London,
London,
London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London, London,
Mubiti, Mubihai. Tori na chongamba, zina wamba. One year number, but people with a gamba. Girl, shake your bum bum. Muziki tam tam. Bambe transporter, John from Stan Yum. Kenya mambo VP, are you happy? Then he hop your bum away, see won't be. Uganda mambo VP, are you happy? Then he hop your bum away, see won't be. Africa mambo VP, are you happy? Then he hop your bum away, see won't be. Zimba kazimba.
Have you lose your mother? Money, that's music, Uganda.
Money, 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 kiambata. Money, 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 kiambata.
Wine, 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 baro mwe, 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 wine,
wine,
wine, obaba faba fe.
Yogeza, yogeza, yogeza mubiri gwo. Yogeza, yogeza, yogeza mubiri gwo. Yogeza, yogeza, yogeza mubiri gwo. Yogeza, yogeza, yogeza mubiri gwo.
Make your body talk. Make your body talk. Make your body talk. Wine. Wine, wine, baro mwe, wine,
wine,
wine, obaba faba fe.
Yogeza, yogeza, yogeza mubiri gwo. 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 Alianjirira kusara lewe, achimasira nebati kwa nove. Banyo meru abari akuze babafunye.
Chia make a body work, make a body work.
Wine for daddy, wine for panda. Engage your big gula baby, hey, your sicker. Engage your water, got story, Munda, your zita. Engage your big gula, nigga, to go for father. Egwa mwala, ali muma, ze gometa. Bila watu, yangebe, na ove, meketa. Morika, deze, sipo, wasipo, wakuketa.
Money, money, kayo, man.
Mama, nikamali, ya, umare, man. Nikamali, ya, umare, man. Aka kanguna, nikangale, ya, ushasha, man. Nikangale, ya, ushasha, man. Aka kanguna, nikangale,
it's all rocks music. You said it, Park Speed Doctor. Did you serve rules?
Sarut, boy, alongside, baby.
And everything about her smiling face, I confess, she captivating my mind. She tell me, say me check her body. She may strip me with a bigger body. Me wanna make it evergreen. My baby fresh and evergreen.
She a ice calypso, Islander. To the matter, to the matter, to the matter. She a dance maganda, shaku shaku. To the matter, to the matter, to the matter.
You give me that feeling when I go on this. Me love it and you love it.
Fresh baby sing like Rihanna. The way she design her. She's a killer for the Gucci Gabbana. A lot of people want your body. I know a lot of them are acting funny.
Some say that they want you. They know that me need you. Can't live life without you.
So give it to me. Early in the morning when you see me
breakfast in bed,
do me, I go do you from Lagos, we go to Kampala.
She a dance calypso, bailando.
To the matter, to the matter, to the matter. She a dance maganda, shaku shaku oh. To the matter, to the matter, to the matter.
You give me that feeling,
and I won't promise, me love it and you love it.
You get me feeling high,
bring it on, bring it on. You don't gon' do me wrong.
Yeah, I wanna see you rock, rock, whoa.
And I won't promise.
Chini chini tu pa leta mbili mbili ni na mademo wili wili nani na ganji na ni washaka pili pili hu da amedunga mini hu da tiki hiyo muli mwambesi bongi lukengi na kasi kiswahili nani na mijeneza swing na ekatumbili
anapika githeri na gas anapika chapati na pass anapenda vile mina dance niki puff na pass niko cut na grass
hu cheza chini chini. Tis a chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, tis a chini chini. Ooh, tis a chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Mi upenda, wa super gongi na madiva. Mi upenda, nikiwa nyanya nimeiva. Mi upenda, nikiwa whisky uko river. Mi upenda, chafua shingo na masilva. Wa upenda, kupika githeri na gas. Ilikuwa mwaka ama ancestor cast pasi. Kando form, pika chapo na pasi. Ukifika club atilie mchele wanazi. Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mina dance, niki puff na pass, niko cut na grass.
Ooh, cheza chini chini. Ooh, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, cheza chini chini. Ooh, cheza chini chini. Wednesday, but
I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Nilipwa Tuesday, nimesave kidogo. Kwa ingine nimetumia bramora. Pesa kiasi nimenunua soko. Ile arebaki ni ya pombe na watoto.
Kwa maji, hewa mtalawa wa yetu. Ndo wange wa bure, chako stevi mkwanja ko. Kuta zitunyiriza nyo na ete kula kapeli malaiki. Mwa mchala owa yelo. Ndo wange wa bure, chako stevi mkwanja ko. Mwa mchala owa yelo. Ndo wange wa bure, chako stevi mkwanja ko. Kuta zitunyiriza nyo na ete kula kapeli malaika.
Leva
best friend ya kutwala kobao. Te wasobo la kulabi ila mbao. Bozo mutima kukulu marala. Funzo guange guno gunu maratenge. Kwe mipira jawede kumotokayo. Zayange temuli injini na ntebe. Buwe unya rice tetuva mupate. Fegate tuwe unya rice tobamburi.
Ye guamanyi.
Mama temuli vya sembe.
Guamanyi.
Ogo ya gala jamwe mpale.
Ye guamanyi.
Mama tetulina sore.
Guamanyi.
Owa chikuru machikuru me.
Ye guamanyi.
Mama temuli vya sore.
Guamanyi.
Ogo ya gala jamwe mpale.
Ye guamanyi.
Teno tetugava sore.
Guamanyi.
Owa chikuru machikuru me.
Kata kuwala na munye da mazi mkuto. Exibeda wacho fanja galo ndave.
Anja kabirika na koze teka nyumye. Ndozo mtu guange sigwe gugo. Nebwe nyambale vya kabisi nyuma. Kwe yambale vitali vya kabyo na nyuma. Omwana nyenyo kutali na pina. Tunule bali watunula kugulu. Kuchi baby jeni na chachimala. Maybe na ate siri muganda. If it will end in tears kare. Wazita bati yazi mwogere kuchi.
Ye guamanyi.
Mama temuli vya sembe.
Guamanyi.
Ogo ya gala jamwe mpale.
Ye guamanyi.
Mama tetulina sore.
Guamanyi.
Owa chikuru machikurome.
Ye guamanyi.
Mama temuli vya sore.
Guamanyi.
Ogo ya gala jamwe mpale.
Ye guamanyi.
Peno tetugava sore.
Guamanyi.
Owa chikuru machikurome. Wadete tuwa gala manya temuti susa. Mikuwa no temuti susa. Lulizali nkobe katate valema.
Ole sashi.
Evizibu temubi timba.
Wageda musu newejira yo baby wo. No mutimba timba everywhere you go. Neweza vida wawala vekampala. Mutifo sugar daddy waleta sugar daddy. Sugar daddy.
Ama chitufela guamani. Fena fete vitu kuatako. Bambe tuogela kobogezi. Na eti tu kweda tetuli na sore.
Ye guamanyi.
Mama temuli vya sembe.
Guamanyi.
Ogo ya gala jamwe mpale.
Ye guamanyi.
Mama tetuli na sore.
Guamanyi.
Owa chikuru machikurome.
Ye guamanyi.
Mama temuli vya sore.
Guamanyi.
Ogo ya gala jamwe mpale.
Ye guamanyi.
Feno tetugala sore.
Guamanyi.
Owa chikuru machikurome.